a ke rapeleng bana ba ntate. Dumelang bomme le bontate, ke kopa re rapeleng bosiu ba kajeno.
O Modimo o tletseng tshwaro, ke tlile ho bua. Empa ke se bolaka hore thapelo
whoa!
Thank you.
Come on, y'all, it's gonna turn.